Enyano mamachi. Mfie 1897 muno. David Abrantia David Omar K ebo epunu bia no ebra na oyɛ esempakanfo ewo Stirling Scotland memu. Na wabo epunu bebre mu. Na saada ne de epunu obo mu no. Oba bia na ne ho akyere no. Ye APA na wo hu na no hu sɛ ne ho akyere ne ye. Na oje asore no enwomen ena obusa ɛda make nsɛm bi a ɛda make rɛ ɛmfi da. Obusa ne sɛ wei betimi atɔ aduane ama me ana. Na ɛfiri saa berɛ no ɛda make ɛrɛ mfi da. Na ɛkyerɛ ɔkyerɛ sɛ ɛfiri saa berɛ no mebɛhuu sɛ Kristo asɔre no ɛyɛ asɔre a ɛsan so ɛboa nnipa ɛwɔ honam afɛn mu no. Na ɛberɛ a mefiri hɔ no no, na menim sɛ saa maame yi a ne ho akyeree no no ɛwɔ ɔtan ɛwɔ nnipa ho ɛne Nyankopɔn mu, nti ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtie nsɛm pa no. Na maame no ɛhia mmoa ho honam mu, nana obiara ni hɔ a ɔbɛtumi aboa no. Mfie kakra atwa mu no, ewiase nyinaa ɛkɔ ahokyere mu. Na saa mmerɛ mu no, asɔre ɛpti tenani President Heber J. Grant ɛne ne honkafoɔ nom David O. Mackey ɛne President Clark ɔmo de to dwa sɛ ɔmo yɛ biribi a yɛfrɛ no welfare saa mmerɛ. Ankyɛ biara na ɔmo frɛ mpanyimfoɔ mmienu a ɛyɛ Marvin J. Ballard ɛne Harold Lee sɛ ɔmo ndi saa welfare dwumadie anim. Na wei ɛnyɛ adeɛ ketewa biara, na yɛ adeɛ soronko. Nyankopɔn yi nipa soronko bebree sɛ ɔmo ndi ɔmo anim. Na President Clark ɛka ne pefe sɛ saa welfare dwumadie a yɛhyehyɛeɛ no ɛyɛ yikyerɛ a Nyankopɔn ankasa ɛdaa no di kyerɛ President Grant sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi akɔ so ɛwɔ asase so. Na ɔmo a obi a wɔkuta tumi atumi aboa wɔ ho. Na asɔre mpanyimfoɔ yi ɔmo de ato hɔ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa obi a ne ho kyerɛ no. President Grant ɛkaa sɛ ɔmo hia biribi a ɛbɛboa nnipa ɛwɔ kwan biara so, ɛmfa ho ne boɔ. Na ɔkɔɔ so kaa sɛ ɔbɛto asɔre no ntwerɛsɛm so, ɔbɛma asɛmpakanfoɔ no agya nsɛmpa ne ka, na mmom ɔmma obiara ɛkɔm ɛndi obiara. Megyina President Hinckley nkyɛn ɛwɔ Nicaragua man mu ɛberɛ a na ɔrekasa akyerɛ nkurɔfo bi a ɔmo nsuoyiri asɛe ɔmo nneɛma bebree. Na ɛberɛ a President Hinckley kasa no, ɔkaa sɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛma ɛkɔm ade mo anaasɛ muni munya ntadeɛ ɛnhyɛ, yɛbɛyɛ biribiara yɛbɛtumi na yɛaboa mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi anya biribi ɛwɔ Nyankopɔn ɛkwan so. Deɛ ɛtɔ deɛ ma yɛ nɔɔma a yɛyɛ no ɛdi mu no ɛne sɛ yɛde biribiara to so sɛ ɛwɔ sɛ woma wo ho ɛtɔ wo ho so. President Romney ɛkaa sɛ yɛwɔ nhyehyɛeɛ bebree a nnipa ahyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi aboa ɔmo a ɔmo ho akyere ɔmo. Na mmom saa dwumadie nyinaa no ɛmo yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa nnipa ne kɛkɛ. Na mmom ɔmo anyɛ ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa no ɔmɛboa no na nnipa no atumi aboa ne ho. Ahotɔsoɔ no ɛyɛ adeɛ a ɛhia yie. na ehia nhyɛsoɔ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛhu ɛnɔma bi ani so ɛfiri asɔre mfiti aseɛ no yɛahyɛ yɛakyerɛ abusua sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nyɛ ɔmo sikasɛm so yie na ɔmo tumi atɔ ɔmo ho so ɛwɔ sɛ yɛsua sɛ yɛbɛtwe yɛn ho ɛfiri ɛka ho na afei yɛayɛ pɛpɛɛ kakra na yɛtumi ahwɛ yɛ bibia so na yɛtumi de sika kakra asie ɛwɔ nsutɔberɛm na yɛtumi de ayɛ bibi kakra na afei yɛdi nkɔmhyɛfoɔ no nsɛm so botan ti a yɛde saa nhyehyɛeɛ too hɔ sɛ yɛnhwɛ ɔmo a ɛhia ɔmo ne ɔmo a ɔmo hia mmoa no ɛkyɛn adwumadeɛ bebree ɛsan sɛ ɛnyɛ asase yi so nko a ne hia ɛyɛ dwumadeɛ kronkron a ɛbɛhyira ɔmo a ɔmo di mu biara sɛ yɛ nyankopɔn ma bia no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa yɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya daa nkwa na saa dwumadie ɛyɛ adwuma pa sɛ yɛbɛtu yɛ ho akyɛ na yɛtumi de yɛ ho ama amanfoɔ na yɛ ho nyankopɔn akwan King Benjamin anaasɛ ɔhene Benjamin kyerɛɛ sɛ adeɛ baako nti a yɛboa ɔmo a ɛhia ɔmo no na yɛtumi de yɛ nneɛma ama ɔmo no ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛankasa nso yɛbɛtumi anya bɔnefakyɛ afiri nyankopɔn hɔ no na yɛtumi anante tene ne wɔ n'ani so ɛfiri sɛ asɔre yɛhyehyɛeɛ no na ɔdɔmapa agyina asɔre ntam ama yɛde ɛno adi dwuma ɛberɛ bi a yɛpɛ sɛ yɛnya asase a asomdwoeɛ wɔ mu na yɛtumi tu mpɔn wɔ yɛn mantam mu yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya ɔdɔ ama yɛn ho yɛn ho na yɛtumi ayɛ nea ɛyɛ wɔ yɛn mu na mmom ɛmfa ho sɛ asɔredan dodoɔ a yɛbɛsi anaasɛ asɔre sɛ na yɛbɛnyini atrɛ biara deɛ ɛhia paa ne sɛ yɛbɛhwɛ ɔmo a ɔmo ayɛ mmerɛ anaasɛ yɛbɛpagya ɔmo a ɔmo abɛmabuo na yɛahyɛ ɔmo a ɔmo nan mu ɛmo ayɛ mmerɛ sɛ yɛbɛtumi ama ɔmo a ɔmo di awerɛhoɔ no yɛbɛtumi akyekyere ɔmo werɛ no sɛ yɛanyɛ saa nnoɔma yi a yɛbɛkɔ ɔseyie mu ɛna yɛntumi ɛnma Awurade ani ɛngye yɛn ho na ɛno no ɛnyɛ adeɛ a nyankopɔn ɛhwehwɛ asɔre ɛwɔ bishops bebree ɛwɔ wiase mu afa nyinaa ɔmo hwehwɛ ahiafoɔ aboa ɔmo asɔre mpanyinfoɔ yi ɛkuta nnipa bebree a ɔmo boa ɔmo mpo religious society foɔ no ɛka ho ɛboa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ɛhwehwɛ ɔmo a ɔmo ɛyɛ ahɔhoɔ ɛhia mmoa na ɔmo atumi aboa ɔmo akyekyere ɔmo werɛ na ɔmo atumi apepɛ ɔmo anisuo na ɔmo ama ɔmo a ɔmo kunu awu no ɔmo akyekyere ɔmo nso werɛ asɔre mma nkoma ɛkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo atumi aboa ɔmo ɔmo neighbor so anaasɛ ɔmo a ɔmo ne ɔmo te asɔre ti ni bi a na ɔwɔ Hungary man mu no ohun sɛ na ne asɔre ma no ho kyerɛ ɔmo afei ɔhwehwɛ asase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo dua biribi kakra wɔ so ɔhwehwɛ pɔnkɔ ɛde ɛnɔma to pɔnkɔ yi akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pɔnkɔ yi bɛboa na ɔmo atumi asiesie asase no ankyɛ bia na pɔnkɔ no wuiɛ na mmom ɔmo angyae sɔfodie tumifoɔ no nyinaa ɛbae ɛde ɛnɔma yi bɛbɔɔ ɔmo abɛti so ɛna ɔmo piaaɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asase no ɛbɛtumi ayɛ na ɔmo atumi adua ɛnɔma so wei ɛkyerɛ sɛ ɔmo tumi de obi ɔmo yɔnkonom adesoa ɛto ɔmo so na mmom mekae ɛberɛ bi a na ɛwɔ mabusua abakɔ nsɛm na William Martin bra na omo ba solik memu no na omo fa ba bia na ese awo no anu ayedini ye nti yesuma menana baako aye friend Robert Taylor Burton se onko na onko bua sa onko foya na omo tu kwan ba solik memu na Robert Etro se na awo no anu ayedini ye I want to know then send me into me and to your nine po. Now I said, dear, Bibia no, I said, ice no. Inti, na obia and to me and to coin. Now, ye de a normal bois, MMA man for, said a bear, omitting me, akoso at atinemu. Na nipa be bree, and so a weir. Na a bra, omoi. Koso se omu tu kwaino, omu dru bepa bi e friend eko no. Omu jinaye, e sanse na mami bi e owo abayu wabi. Na efe, omu dru se omu buwa mami no. Robert ehu se na mami o ni atadie, nti o yi natadie. Na emfahon se awo na na e womu no, o yi natadie e de mami no. Se de bea obechichiri abofra no. Omu wo akola no tu ni din echo se da bia ombe kai baby a omu wo no no eni awa na ewo ho anche bia no ye frɛ Robert se ombe ye a sorry impenyifo ba ko ena osom a sorry bebre ni nkokra bre mu oyare na ofrɛ na busuafo nyina ehia se da bia obeshira omu and son of a woo. Now, a can send be bridge or more near a trap to a kind say, Monshe or more are a here or more. Mean your money, mamma. Say yes, yes, ye need ye or more or more bois. A sorry, not almost me bois or more a here or more. Ye need ye or more. Ah. Omo a omo so omo yi omo ankasa eno ma eboa omo a ekom de wo omo na efe omo ma omo omo ni ntade no omo hye omo atade na omo asra ayarefo no na omo timi achichire omo re we eni ajenkwan no adwuma a ohwehwe free na suanfo ho eye adwuma a odo yi a eni adwuma a oyi or yeah, yeah, a brand no was I see so. Minim says uncle, I has a sea, sad you mean uncle, be di. If ye add your son num, ah, ye tea, sad welfare ye. A cosso, a boa, ni pabby bree. If free Sam Reno, a jumay, a tomb pong, a will reassume finanina. Sa a dee, na a ye, and conscious. Nshi she ya nyakopon ema ye 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 enye bibia nipe bi efa ho adwen na achechira ejina so no echire nipa ye ye eno na echire se ye ye agyenkwa no esuafo na se Kristo esuafo se ye behwe ye ho ye ho na yetimi achire odo ama omo ehia omo eye adwuma soronko a nyankopon ene ne doba achire yese yenye se de bea ye betimi aboa ne ma mumienji mumendi agyenkwan no enchechere so na yenye se ne okache Samaritan ni no se monko na monye se ne mahuni ewe mu ena midi adanse ye. Ewo Yesu Kristo din. Amen.